Blog Talk Radio.
Kwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC. Dufite saa 9 z'amanywa n'iminota 30 nini saa zi Washington DC, saa 3 z'ijoro n'iminota 34 saa zi Bruxelles, na saa yine z'ijoro n'iminota 34 isaha z'i Kigali. Uno munsi turi kwa kabiri tariki ya 19 Mutarama mwaka w'2020, tukaba tugiye kubagezaho ikiganiro igice cya kabiri cy'ikiganiro cya twatangiye ubushize, ikiganiro twise twahaye intonyito imungu y'ikinyoma n'urwango muri politiki nyarwanda, igice cya kabiri rero. Muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Jonathan Musonera. Kandi mbere yo gutangira ikiganiro ka nshuti za Radishakwe, nongeye kwifuriza umwaka mushya muhire, cyane cyane abo wenda batabashe kudukurikira mu kiganiro cy'ubushize. Jonathan Musonera, nakubonye muri studio, reka ndebe ukuntu ngufungurira mikoro noneho usuze abari watwumva. Ijambo ni ryawe, mikoro yafunguye Jonathan.
Urakoze muvandimwe Joseph. Uraho
ikugezeho covid n'imbeho n'urubura n'icyo cyose.
Yewe turashima Imana, ndabona twe tukiri bazima, nta urafatwa n'irishya no imvura gusa n'imbeho bibari byinshi, harakonje cyane rwose. Kandi
natwe twagize urubura kwa kane ku cyumweru, urubura rwinshi pe muri kino cyumweru.
Natwe hano urubura rwaraje ariko ntabwo ari rwinshi cyane nko mu majyaruguru y'iki gihugu. Ikindi ni uko hano hahora ibintu by'urujojo by'imvura idashira, ugasanga mbega
natwe turayifite nk'iyo yanyu ariko bijya gusa
tuba twaboherereje.
Mwe mwatworohereje, turaturanye ubundi.
Reka rero gushimire nanone ko wabashije kudutegurira iki kiganiro tugiye kuganira n'abakunzi bacu kuri iki gice cya kabiri cy'iyi ngingo y'imungu y'ikinyoma n'urwango muri politiki nyarwanda. Nkaba rero nsuhuje abadukurikiye kandi mbasabira amahoro n'imigisha y'Imana muri iki kiganiro. Murakoze.
Urakoze cyane Jonathan. Tukaba tunabiseguye kuko ubushize ntabwo twarangije ikiganiro neza, ntabwo twagishoje neza mu by'ukuri kuko ibyuma byaradutengushye, ariko twari tukigeze kure, bityo tukirekera uko kiri. Uyu munsi rero turakomeza kuko twari ni ikiganiro twari twateganyije mu bice byinshi, tugiye gukora igice cya kabiri. COVID-19 rero Jonathan ni ikibazo gikomeye cyane, haba iwanyu, haba hano dutuye mu Bufaransa, haba iwanyu mu Bwongereza, ndashaka kuvuga mu Bwongereza, haba dutuye hano mu Bufaransa n'ahandi hose ku isi. Iraca ibintu ndetse iragenda inahindura isura, byatangira aho ngaho bavuga ngo yahinduye isura. Iyo rero iwanyu yahinduye isura Jonathan, hano rero dutera ibibazo, ihindura isura ariko ntigumiyo. Iyo ahinduye isura burya, iyo ihinduye isura nyine agenda ikora urugendo, hanira hari barayitinya kubi, ifite hari yateye ibindi bibazo mu by'ukuri, hari izi nkingo baravuga batese izi nkingo, hari aho zizayikorayo. Ndetse hari n'icyo numvise ku gapfukamunwa Jonathan, twa dupfukamunwa tumwe dukoze mu myenda, hari ababambwiye bati nyabuntu uramenye ntuzongeye kutwambara kuko turiya ngo iradushobora, yahindutse iriya ngo yahinduye isura. Hari ibibazo byinshi rero, hari ibyemezo bifatwa aho ngaho, mwagiye muri lockdown ushize nuba twarabivuze, mwari mwanayigezemo, mwagiye muri guma mu rugo mwebwe aho ngaho igihugu cyose. Hano mu Bufaransa ntabwo turajya muri guma mu rugo, ariko guma mu rugo iratugira amajanja Jonathan. Kuvurefe bayivanye nyine kumwe ku nyine kuvurefe, nako ntawe utazi kuvurefe icyo ari cyo. Kuvurefe bayivanye saa mbiri guhera kuwa gatandatu, twebwe hano itangira saa kumi n'ebyiri kuba yageze mu rugo. Urumva icyo ari cyo Jonathan? Yego, iyo byabaye muguma mu rugo ho ni ukurugumamo ukavamo uko nyine usabye impushya ujya guhaha n'ibindi bintu bikenerwa. Ariko rero kuvurefe iri twebwe hano yatangiye kuva kuwa gatandatu, ni saa kumi n'ebyiri abantu bakaba bageze mu rugo ariko hakaba binagaragara mu byukuri biraca amarenga ko tuzanasubira mu dushobora gusubira vuba vuba muri guma mu rugo nk'uko meza aho ngaho mu Bwongereza. Sinzi rero niba hari icyo wifuza kuza kubivugaho, nagira ngo cyane cyane tuze tuganire kuri ku byemezo bikomeje gufatwa bihubukiye mu by'ukuri bigaragara ko biba byahubukiye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Aho ubushize twavuganye kuri guma mu karere Kigali, aho bafashe icyemezo batanavuze bati byibuze mu minsi itatu kugira ngo nk'abari muri Kigali badafatirwamo babe babashe kujya aho bakomoka. Nubwo ibibazo biba bitabuze, ariko nta kibi nko gufatirwa aho uri. Ibyo twabiganiye ubushize, aho nyine abantu bari muri za Kigali bafatiwe iyo bikabagora cyane kuba basubira muri za province aho bakomoka, cyangwa se abari muri za province bataye Kigali nabo bikabuko ibintu bifatwa byihuta ngo buzinduko ari uko muri cya gitugu nyine. Hagati aho ngaho rero muri bya byemezo bifatwa nta no gutekereza ejo bundi baravuze bati guhera ku tariki ya 17 amashuri yose arafunze, ayisumbuye, ay'incuke, abanza bati birafunze. Hadaciye amasaha 28 inama ya Leta yateranye ejo Jonathan, iterana inama ya Leta yateranye, reka nsome uko babivuga mu kinyamakuru Igihe. Iraterana inama ifata ibyemezo, ibyo byemezo ndagira ngo tubiganireho gatoya kuko biri ni ibyemezo ubona birimo kwivuguruza mu by'ukuri, birimo ku bigaragara ko nyine harimo iteka mutwe, harimo ku rwigahanwa kuvuga ngo Abongereza babikoze n'abandi natwe reka tubikore kabone. Nubwo muri ibyo bihugu byose bituranye n'u Rwanda, Tanzania, Uganda, Burundi, za Kenya nazo ziri kure na za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho hose nta wuhutaza abaturage yitwaje COVID, kuko mu Rwanda ibigaragara ni uguhutaza, nta kujya inama, nta kuvuga ngo ibintu bivuye ahantu ubona hatabuza amakemwa, ahantu nyine kuko hatekereza abanyagihugu bafata ibintu gusa ngo nuko n'abandi babifashe. Umuntu muri kino kiganiro tukaba turi busesengure nyine tureba impamvu zibatera gufata ibyo byemezo mu by'ukuri bitafite aho bihuriye n'abandi mu karere, bitanagaragaza ku buryo budashidikanywaho ko hari icyo kibazo gikomeye cyane kigomba gutuma nyine ibyo byemezo bifatwa vuba vuba, huti nko mu gihe cy'intambara. Mbese reka rero tusome inarticle yasohotse ejo ku tariki ya 18 kuwa mbere, ivuga ukuntu inama ya Leta yateranye noneho izaguma mu rugo zo muri turere twose tw'u Rwanda. Noneho muri Kigali habayeho nyine nako ubushize hari guma mu karere, byari guma mu karere, noneho ni guma mu rugo mu mujyi wa Kigali. Reka rero nusome gato y'inarticle Jonathan tuyiganireho. Iki article nyine yasohotse ejo tariki ya 18 Mutarama 2021, igihe umujyi wa Kigali washyizwe muri guma mu rugo. Inama y'abaminisitiri yafashe umwanzuro wo gushyira umujyi wa Kigali muri gahunda ya guma mu rugo, ndetse abanyarwanda bose basabwa kugabanya ingendo bakoraga bagasigara bita ku za ngombwa gusa. Kuva mu mpera z'umwaka ushize umubare w'abandura n'abahitanwa na coronavirus ukomeje kwiyongera, ubutitsa ariko umujyi wa Kigali niwo wibasiwe cyane kurusha izindi ntara. Urugero nko mu minsi 8 muri Kigali handuye abantu 720, mu gihe mu minsi 5 hapfuye abantu 14. Inama y'abaminisitiri yafatiwemo uyu mwanzuro yayobowe na Perezida wa Repubulika kuri uyu wa mbere mu buryo bw'ikoranabuhanga. Inzego z'ubuzima zigaragaza ko bishoboka ko umubare w'abanduye muri Kigali ari munini kurusha uzwi uyu munsi, kuko hari n'abandura bagakira batabizi nyuma yo kugira ibimenyetso byoroheje nk'ibicurane. Itangazo ry'inama y'abaminisitiri rivuga ko nyuma yo gusuzuma ubwiyongere budasanzwe bw'abandura COVID-19 n'uwabahitanwa nayo, inama y'abaminisitiri yasabye abanyarwanda gukomeza kwitwararika kubahiriza ingamba zo kwirinda COVID-19 kugira ngo bahagarike umuvuduko w'iki cyorezo. Riti iryo tangazo riti kubera ubwiyongere bukabije bwa COVID-19 mu mujyi wa Kigali, hafashwe icyemezo cyo gushyira umujyi wa Kigali muri gahunda ya guma mu rugo lockdown. Abanyarwanda bose barasabwa kugabanya ku buryo bushoboka impamvu zituma bahura bagakora ingendo mu gihe bidakenewe, mu gihe bagakora ingendo mu gihe bikenewe. Ingamba zizubahirizwa mu mujyi wa Kigali. Reka rero tuzumve, ingendo mu mujyi wa Kigali zirabujijwe. Kuva mu rugo no gusurana birabujijwe, keretse ku mpamvu z'ingenzi nk'izerekeye ubuzima, guhaha ibiribwa, kujya kuri banki n'abakozi bagiye gutanga izo serivisi. Ingendo zose zigomba gutangirwa uruhushya na Polisi y'u Rwanda. Urutonde rurambuye rwa serivisi z'ingenzi zizakomeza gukora ruzatangazwa na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Aho uba wumvise Jonathan? Nta liste bafite bigomba gukorwa ariko bati muhagarare. B. Ingendo hagati y'umujyi wa Kigali n'izindi ntara no hagati y'umujyi wa Kigali n'uturere dutandukanye zirabujijwe, keretse ku mpamvu serivisi z'ingenzi cyangwa z'ubukerarugendo. Ba mukerarugendo bagomba kuba bafite icyemezo cy'uko bipimishije COVID-19. Jonathan, handagira ngo mbe mpagaze gatoya wumve impamvu abantu bose babujijwe kurugenda mu gihugu uretse ba mukerarugendo. Nizo mukerarugendo bavuye mu Bwongereza na bya bindi byihinduranije.
Reka dukomeze, turaza kugaruka. Urumva ko ibyo umutega bitwa ba mukerarugendo bazanye amashyana, ahubwo mu Rwanda bundi no mu karere kugeza ubu ngubu Imana ikinga akaboko muri Afurika nicyo cyane rwose, henshi nicyo cyane. Ariko ba mukerarugendo ntibaze, ariko Abanyarwanda ntibabura uburyo, nyine ntibabuzwa uburyo. Reka dukomeze. Ingendo mu modoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange public transport zirabujijwe. Jonathan, ingendo mu modoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange zirabujijwe. None se abo bazajya guhaha ibintu byangombwa bakajya no muri za serivisi z'ubuganga bazatwarwa n'iki tudasanze?
Bizagenda.
Icyakora gutwara ibiribwa n'ibicuruzwa by'ingenzi bizakomeza. Moto n'amagare ntibyemerewe gutwara abagenzi, ariko bishobora kwifashishwa mu gutwara imizigo. Ujya kwa muganga se Jonathan, ujya kwihahira se, azatwarwa n'iki? Urumva uko bakora? Dukomeze se, ubwo yari be. Ingendo mu modoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange, nako byo mbivuyeho ni paritise. Reka tujye kuri D. Abakozi bose, aba leta n'abikorera bazakorera mu rugo, bazakorera mu ngo bifashishije ikoranabuhanga, kereka abatanga serivisi z'ingenzi zizasaba kujya aho basanzwe bakorera. Ibikorwa by'ubucuruzi business birafunze, kereka abagemura ibicuruzwa by'ingenzi kimwe n'abacuruza ibiribwa, imiti za farumasi, ibikoresho by'isuku, ibikomoka kuri peteroli n'ibindi bikoresho by'ibanze, ariko bagakoresha abakozi batarenze 30% by'abakozi bose. Ibikorwa byose byemerewe gukomeza bizajya bifunga saa 12 za nimugoroba. Restaurant na cafe zizajya zitanga gusa serivisi zo kugeza ku bantu ibyo bakeneye batahane. Take away. Amashuri yose harimo na za kaminuza yaba ya leta n'ayigenga arafunze. Aho bishoboka kwiga hifashishijwe ikoranabuhanga bizakomeza, kandi bigomba kongerwamo imbaraga. Insengero zirafunze. Ikibuga mpuzamahanga cya Kigali kizakomeza gukora. Urumva? Abagenzi bose baza mu Rwanda bagomba kuba bafite icyemezo cy'uko bipimishije COVID-19 PCR test amasaha 120 mbere y'uko bahaguruka. Abagenzi bava mu Rwanda nabo bagomba kubanza kwipimisha COVID-19. Hoteli zakira abaturutse mu mahanga by'igihe gito, designed hotel,
hotels zizakomeza gukora kubahirizwa no kubahirizwa amabwirizwa yo kwirinda COVID-19. Urutonde rw'izo hoteli ruzatangazwa n'urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB. Ibikorwa by'ubukerarugendo bizakomeza kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Ibikorwa by'ubukerarugendo. Urumva ubukerarugendo ugomba gukomeza. Muri ibyo bikorwa harimo amahoteli, abashinzwe kuyobora ba mukerarugendo, tour operators na serivisi zo gutwara ba mukerarugendo. Urumva imodoka zose zarahagaze uretse zo gutwara ba mukerarugendo. Ba mukerarugendo n'abafasha bagomba kumenyesha RDB gahunda y'ingendo zabo. Hoteli zemeye kwakira gusa inama za ngombwa zibanje kubihezwa uruhushya rwanditse na RDB. Ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi bizakomeza mu rwego rwo gukomeza gutunganya igihembwe cy'ihinga ibyo bizakorwa hubahirizwa ingamba zo kwirinda COVID-19. Imihango yo gushyingura ntigomba kurenza abantu 15. Jonathan, reka dukomeze gatoya, byaba bigiye kurangira, ariko wumve nyine ibintu ukuntu bimeze kandi biba bikorwa bifatwa mu by'ukuri mu kubihubukira. Ingamba zizubahirizwa ahasigaye hose mu gihugu. Ahasigaye hose ingendo zirabujijwe guhera saa 12 na za nimugoroba kugeza saa 10 za mu gitondo. Insengero zirafunze. Amashuri azakomeza gukora hubahirizwa ingamba zo kwirinda COVID-19. Aho ni hirya ya Kigali, ngira ngo urabyumva, na hatari muri Kigali. Utubari bare twose tuzakomeza gufunga, amateraniro rusange n'ubusabane birimo imihango y'ubukwe, kwiyakira, inama birabujijwe. Imyitozo ngororamubiri ikorwererwa mu nyubako y'imyidagaduro za gymnasium no kogera muri piscine birabujijwe. Icyakora abantu bacumbitse muri hoteli bemerewe gukora izo siporo aho bacumbitse, ariko berekanye ko bipimije COVID-19. Urumva niba uri muri hoteli uhuye uzajya muri swimming uhuriyemo n'abandi muri swimming nuza muri piscine woge. Umubare w'abitabiriye ikiriyo ntugomba kurenza abantu 10 icyarimwe. Imihango yo gushyingura ntigomba kurenza abantu 15. Ibikorwa by'imikino y'amahirwe bizakomeza gufunga. Nibyo itangazo naryo rirahari nyine, iyo article rigenderaho rirahari rya leta nyine. Jonathan, ngira ngo wabyumvise, bamukera kuza abantu ku ibintu byose birahagaze bitwara abantu, none se abajya kwa muganga bazajyanwa n'iki? Abajya guhase bazajyanwa n'iki? Ikindi cyo rero, ba mukerarugendo ibibuga birafunguye, mukerarugendo nibaze bajye mu gihugu cyose uko bashaka, bo ntibagira guma mu karere. Twi
izo ni
bizinesi nawe Jonathan,
urumva ibyo bikora izo lokali, amahoteli, ibyo byose ni ibyiri ya miryango nyine yo kwa Kagame. Ikindi bo barafunga abaturage, baratekereza iryo joro bugacya bagafunga abaturage. Ubwo urumva bo bafungira ni ese muri Kigali, abari mu ngendo hirya no hino bazasubira iwabo gute? Batabahaye igihe byibuze cy'icyumweru ngo babe basubiyeyo.
Ibyo byakozwe ubushize byo byari bimaze icyumweru kirenga bavuga ngo guma mu karere, byo byari byarakozwe, ariko n'uno byabaye guma mu rugo. Guma mu rugo rero ese urabona ibintu bimaze igihe Jonathan, hari cya kibazo twagiye dukunda kuvuga cy'uko nyine okay natwe tu hawunamwe muri lockdown za Budage n'ahandi hamwe na hamwe na hano natwe iratugira amajanja nibyo, ariko nta risk zo kwicwa n'inzara zihari. Ikibazo cy'ubukungu rusange
cyangwa uburwayi cyangwa
yego
ibintu byose nubwo babishyira muri lockdown, ariko barateguye uko abaturage babo bazabaho, uko bazivuza,
yego
no kubagabanyiriza uburyo bwo kwishyura imiriro, gaz, amazi, imibereho, byose baba barabiteguye mbere yuko bashyiraho za lockdown.
Yego cyapa murahagarika transport zose murazihagaritse, none se nuvuga ngo yemeye guhinga, none se ibyo asanzwe acuruza kugira ngo abashe kubaho azaba wande azabasha kubicuruza ate abagomba se kujya kubigura
abagomba kugutegene abigeraho bate
yego kuba ngo imodoka gusa ngo nizo zabitwara imodoka zonyine harimo umuntu witwara ntabwo imodoka byose bitwarwa n'imodoka igiturage harimo abikorera ku gatwe kabo bakava mu karere bakajya mu kandi kugira ngo babeho ngo uhagaritse byose abantu se bakora akazi ko ku kamara mu koka buri munsi bazinduka bafata bariya bita bayede n'iki cyose bajya kureba uwabaha akazi kandi ko ari benshi cyane rwose barababandi rero ugafata icyemezo nk'icyo ngicyo hari ibindi rero ntekeza Jonathan urabona na makinamico ari bakorwa hariya muri Kigali kuko ikigaragara nuko ubukungu bwazambye ariko butazamijwe na COVID yaje ihuhura mu byukuri ahubwo ije iba nk'iturufu yo kugira ngo bayitwaze kugira ngo bahishe ukuyobora nabi igihugu byatumye ubukungu bwazambye ikindi cyo ni n'amaco yo kugira ngo ejo bazabaga bati turapfuye turashize twumwajyaga mutwogeza mwebwe banki y'isi mwebwe ikigega cy'isi n'abandi n'ibindi bihugu mwajyaga mutwogeza mubwira ko tumeze neza COVID iratwishe nimuduha amafaranga y'inguzanyo nimuduha amafaranga y'imfashanyo byose bijye mu nda y'agatsiko Jonathan n'ibigaragara ikindi cyo hari imyenda myinshi cyane igihugu gifite natanga urugero muri wa mwenda bafashe wa miliyoni 400 z'amadolari kuri ku isoko ryo mu Burayi zo ngo byo kujyanye no kubaka ibikorwa biyanite ibikorwa by'inzovu za nyamweru nyine ibikorwa bidafite umumaro bihenda cyane hari muri 2013 ejobundi muri 2023 bagomba kwishyura amafaranga yose miliyoni 400 urumva rero kugwa ariho bavuga bati rwose COVID iratumaze ari amacu yo kugira ngo nyine babashe guhisha ko mu gucunga nabi iby'igihugu mu by'ukuri bimeze nabi ijambo ni ryawe Jonathan waba uriho unyumva
ndakumva neza muvandimwe Joseph
nari nkunganiye gatoya nyine mvuga ko bari mu maco bari mu bintu bidasobanutse kuva ngo mu mukerarugendo nibagende abanyarwanda se ngo bazajye berekana ko yipimije COVID umunyarwanda se wowe werekanye ko yipimije COVID kucyo mubuza kugenda
erega ikibazo cya Kagame na n'ubutegetsi bwe ntabwo bireba abanyarwanda ni imfungwa agomba gukoresha aguha ibihano igihe cyose ashakiye bari mu maboko ye
yego
ibyo bindi ni ubucuruzi bwe ni business ze n'abamuhatse ntabwo rero mu by'ukuri abibwira ngo Kagame ngo ni president ngo ni umuntu ufite impuwa abaturage no ubuse ibihugu duturanye Tanzania Burundi Uganda Kenya Congo ko icyo kibazo batagifite none se ahubwo ko adafite ikibazo cy'abasirikare be yohereza mu ntambara hirya no hino
yego
COVID se yica
katavuze ati ndabihagaritse cyangwa aho bajye nta yihaba cyangwa ndabasha kuyihajyana ko basirikare ntaguma mu Rwanda baba
abari muri Central Africa abari hirya no hino bagenda bajugunya muri izo ntambara ntabwo bwo nta kibazo mbega niyo mpamvu nkubwira ko u Rwanda ni business za Kagame na agatsiko k'aba mafia ba sahura igihugu babeshejweho no kuba imibereho yabo ari ugusahura igihugu ntabwo ari imibereho ya butegetsi bwa Kagame ari ukureberera abaturage nibyo wumva ngo byaguma mu rugo suko ari urukundo nuko ahubwo ari uburyo bwo kugira ngo nyine akore business ze ikindi yereke n'abasabiriza ko yashyize gahunda zaguma mu rugo nkuko nahangaye Burayi bimeze kandi mu by'ukuri arabikora yazi neza ko ari Burayi nubwo bashyiraho guma mu rugo baba bafite uburyo bateguye buzabeshaho abaturage babo mu kubaho badahungabanye. Muri make rero ntabwo imibereho y'ubutegetsi bwa Kagame ari imibereho yo kuba yagirira imbabazi Abanyarwanda, ahubwo gahunda ze nizo guhora bahungabanya, kubicisha inzara, kubicisha ubugwahabi, kubicisha ibitekerezo byo kubaho batekereza ko batari buramuke. Imibereho mbega bafite mu Rwanda abaturage bahari ni imibereho y'amaganya, nta kindi gisubizo gihari uretse kuguma nyine guhangana na buriya butegetsi kugeza igihe buzaviraho abaturage bakaba basubizwa ijambo bakagira amahoro noneho bakiruhutsa. Nicyo ngicyo mu by'ukuri nakongeraho.
Ndagushimiye Jonathan. Ibibazo nyine biracyari byose ibya COVID, tuzabigarukaho wenda mu kiganiro gitaha twakomeza, nduva twakomeza. Hari byinshi bivugwa mu makuru yo mu cyumweru gishize n'iki dutangiye, hari n'ibindi bivugwa, hari amatora yo muri Uganda yarangiye neza ariko ntituzi bizakurikiraho dore ko yabanjwe n'imvururu. Turateganya kuzashaka akanya na Dr. Theogene Rudasingwa, noneho tukazakora ubusesenguzi. Nicyo kintu cya ngombwa, na wundi amakuru y'uko amatora yagenze na utayafite, icyo abantu bakeneye ni ubusesenguzi. Tuzabikora rero mu minsi itarambiranye. Kimwe n'amatora ya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yarangiye, nayo yagize imvururu, ndetse hakazaba guhererekanya ubutegetsi ejo, aho Perezida Biden nyine azarahira agafata ubutegetsi ariko wasimbura ku buryo budasanzwe akazaba adahari yagiye. Ibyo nabyo tuzasaba Dr. Theogene Rudasingwa uturiye muri uwo mujyi bizaberamo azadusesengurire mu minsi iri imbere. Jonathan, rero twakomeza kino kiganiro Imungu y'ikinyoma n'urwango muri politiki nyarwanda igice cya kabiri, tugikomeze rero muri izo za gahunda nk'uko umaze no kubivuga na kubitungaho agatoki. Hari ikibazo cy'ikinyoma, leta y'ikinyoma nyine ihora mu kinyoma no muri ibya COVID, ibinyoma gusa n'inyungu z'agatsiko. Hakaba n'urwango kuko mu by'ukuri iya leta y'agatsiko yanga abaturage, yanga Abanyarwanda pe. Ibyo wabivuze, dukomeze kumva noneho ukuntu nyine n'abatari mu menyo ya gatsiko nabo baba bahigwa. Jonathan, aha ndashaka kuvuga hari audio ebyiri zagiye zumvikana mu minsi ishize, aho uwitwa Dusingize Mungu Jean Pierre wategekaga ubukungu ngo ni senateri, bamuhembye kuba senateri ejo mu kwa cumi. Uwo Dusingize Mungu nyine ariho abwira abanyeshuri ziya za GRG ziya RG ngo batangire bahiga abantu mu mahanga, ngo barekuwe n'inkiko, ngo ntibikwiye, ngo nibabashyige bababuze uburyo. Ariko hagati aho ngaho hakaba n'undi nawe ejo bundi nawe ni ambasaderi w'u Rwanda mu Bufaransa witwa Ngarambe François Xavier, nawe wategetse Ibuka, nawe rero akaba yihereranye intore zo muri kano karere ko mu Bufaransa. Ati rwose ati mukwiye abantu bose batavuga rumwe natwe n'abanzi, turaza kubyumva Jonathan. Noneho nyuma yaho ndaza kukubaza igihe baguhigaga mu kwa gatanu 2011, niba wowe hari urukiko rwari rwakurekuye wenda ukekwaho ibyaha, Jonathan? Niba hari urukiko rwari rwakurekuye ukekwaho ibyaha, urumva ko ibyo bintu bya Jenoside babyitwaza mu by'ukuri bashaka guhiga abantu bose batavugwa rumwe na buriya butegetsi bw'agatsiko. Nanakongeraho wenda nitubona akanya turaza kubigarukaho ukuntu naho bitwaza ngo guhakana Jenoside cyangwa kutayihakana, bakaba baragiye basaba nka radio ya Canada ngo ihagurukire Judy Rever. Ndumva tutarabashe kubigeraho ubushize, nitubona akanya turabona icyo tubivugaho. Reka rero mbanze gatoya kuri iyo audio yacicikanye ya Dusingize Mungu Jean Pierre. Ni si ndende, ni hafi minota itatu gusa. ihamagarira abantu guhiga ngo guhiga abantu ngo urukiko mpuzamahanga rwarekuye. Urumva ikibazo? Urukiko mpuzamahanga se rwarakubaje kukure? Nibyo kuko ntabarigera ibimenyetso rukarekura abicanyi kuko bibaho. Ariko ntabwo wavuga ngo ugiye noneho guhiga abantu barekuwe mu rukiko, ntibibaho ibyo ngibyo. Icyo gihe uri mu iterabwoba. Reka twumve Jonathan ibyo Dusingize Imungu yavuze byasohoye n'ikinyamakuru n'ikitangazamakuru cyitwa Intsinzi TV tariki ya 2/5/2020.
Izi sistemu z'ubutabera zikora zite, bigenda gute ko tukibona amakuru avuga ko nk'aba bahurumizdas bakoze jenoside koko, ariko ku rundi ruhare tukumva ko barekuwe kubera ko bagizwe abere. Njye nkaba mbona hakwiye kubaho ubundi buryo aba bantu bagerwaho kandi bakerekwa ko tuzi neza ko batakoze mbese atari abere, ko bakwiye guhora babyicuza. Kuko abenshi baba muri ibyo bihugu bitandukanye mu mudendezo nk'aho nta kintu cyabaye. Banyamuryango bajeje rero nibaza ko dukwiye kujagajaga ibi bihugu, ubushobozi nibaza ko bwaboneka tunafashijwe n'inzego dukorana nazo ziri muri ibyo bihugu, niyo abashinzwe ubutabera batabafata. Nibura tugahora tubibutsa ko bakoze jenoside bakatubona, kandi bakatubona tubivuga ndetse bagateshwa umutwe nuko babona ko natwe tubariho. Ariko nibaza ko muri iki gihe bibaza ko byarangiye. Hari igitekerezo tumaze iminsi dutanga, wenda tukakivuga kidatomoye, ariko ni igitekerezo dukomora ku nshuti zacu z'Abayahudi. Usanga muri bo harimo abiyemeza gukora uyu murimo wo guhiga ababiciye mu gihe cya jenoside yakorerwaga Abayahudi. Nibaza ko uyu murongo Abayahudi bafashe natwe dushobora kuwufata, abashyikirizwa ubutabera bagashyikirizwa ubutabera, abahungetwa bagahungetwa, abateshwa umutwe bakawuteshwa, ndetse n'ibindi byashoboka bikaba byakorwa. Nifuzaga none yuko JG yashyira imbaraga mu gukomeza uburyo ikorana n'abanyamuryango bayo bari hanze mu bihugu bitandukanye kugira ngo n'ibi byose bishoboke. Nagira ngo kandi
Jonathan, mu biganiro byawe hambere ahangaha wajya ukunda kuvuga ko iriya leta y'agatsiko ishaka kugira abana bacika cumu abicanye, aho si ibingibi barimo. Turaza kumva n'undi muheza ngo ni witwa Ngarambe François Xavier, ambasaderi w'u Rwanda mu Paris mu Bufaransa, nabyo biraganisha aho ngaho. Jonathan Jambarijya,
urakoze muvandimwe Joseph. Mbere yuko ngira icyo mvuga kuri aka gahomamunwa k'uyu Dusingize Imungu Jean Pierre, nagira ngo mvuge ibintu bitatu bijyanye ni n'iyi mitwe cyangwa se ibyo bita ngo ni amasosiyasiyo arengera abacitse ku icumu, ari zayibuka JRG n'andi mashami abishamikiyeho, ko iyi ari amashami, aya ni amashami ya DMI. Ndagira ngo mbwire abadukurikiye batwumva, ni amashami ya DMI bakoresha muri gahunda zabo z'ubwicanyi bakoresheje aya mazina babyitirira abacikacumu, kuko abacikacumu benshi barishwa, abandi ba ni abantu bashonjeshejwe, bamwe banywa imogi, abandi bagira ibibazo bitandukanye, abashaka kumenya ukuri bazakurikirane ibiganiro bya Karasira Aimable, bazamenya ukuri ku bijyanye na mashami cyangwa se na n'uburyo abacikacumu bafatwa, kuko bibaye iby'abacikacumu bakagombye kuba uyu munsi wa none barabajije iby'urupfu rwa Kizito Mihigo, bakagombye kuba barabajije iby'urupfu rwa Rwigara Sinaporo, bakabashije kubaza impamvu umuryango we wafunzwe bakabasenyera amazu bakabasahura, bakabashije kubaza iby'urupfu rwa Mirimo n'ibyakurikiye ubu barimo bangaza umugore we n'abana basenya amazu ya Mirimo, bakagombye kubaza urutonde rurerure twabahaye ubushize rw'abacikacumu bamaze kwicwa, abandi bagiye bafungwa, abandi baburirwa irengero. Ibyo byose nta na rimwe wari wumva Ibuka cyangwa se izi jerije zamagana ibyo bikorwa. Ni ibikwereka ko bikorwa n'aya mashami ari nabo bakoresha, cyane cyane ko abenshi baba ari n'abasirikare, baba bambaye sivile bitwa ngo ntago bari mu gisirikare, baba baratojwe bakabashyira aho ngaho hanze mu gukora ibyo bikorwa biteye bityo. Ibi rero noneho bumva ngo guhiga ngo abarekuwe n'inkiko, kubera iki se nyine barekuwe n'inkiko? Niba barabuze ibimenyetso bibashinja, nuko nyine babibuze. Kuki batashatse ibyo bimenyetso ngo babashinje se izo nkiko zo kubarekura? Igihe bibuze zikabarekura, bakaba bumva bagomba gukoresha izindi mbaraga ngo zo kubahiga no kubatesha umutwe, ngo byaba na ngombwa bawurumva ibyo arangirijeho, nuko byaba na ngombwa bakabica. Ariko rero ibi ngibi byo
yabivuze rwose, yabivuze nubwo atabivuze uko, ariko byaba ngombwa hakabye ibindi bikorwa kubica
akabibinda. Ikindi avuga ngo bagagombye gukurikira ngo inama y'Abayahudi ngo yo guhiga ngo abantu bagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abayahudi. Abayahudi ntabwo bahiga abantu babahiga kubica cyangwa kugira, ni ukuba niba bamenye uwagize uru ruhare batanga ibirego inkiko zikaba zabafata. Ntabwo Abayahudi bashyizeho umutwe wo guhiga abantu bakoze Jenoside y'Abayahudi ngo bagende babica. Reba n'imyaka ishize iyo Jenoside ibaye, n'abagize urwo ruhare muri iyo Jenoside ubu ni abasaza bububa. So ibi rero ni iterabwoba no kumva ko ngo bafite ngo inshuti z'Abayahudi zibaha inama, ariko ntabwo nigeze nibaza ko Abayahudi babahaye inama zo kuvuga ngo mujya guhiga abantu hirya no hino. Ibi ni ibibazo by'imikorere ya DMI twavuze kuva kera. Imikorere yayo ni uko yatangiye kuva 90 itangira yica abayobozi babo, izamuka ityo yica abaturage, n'uyu munsi wa none nibyo duhora tuvuga. Ni nayo mpamvu n'iki kiganiro tuvuga imungu y'ikinyoma n'urwango muri politiki nyarwanda. Iyi ni imungu y'ikinyoma n'urwango bakoresha, cyane cyane ko Jenoside yakorewe Abatutsi ntabwo hari icyo nabo bacitse ku icumi bamariye, ikimariye leta, kuko leta ari inkingi yubakiyeho ubutegetsi bwayo. Muri iyi myaka yose igikozwe cyose aba bapfobya Jenoside, igikozwe cyose aba ngaba ni abahakana Jenoside, igikozwe cyose aba ni abafatanyabikorwa ba Jenoside, nta yindi ndirimbo bagira mu kanwa kabo yo kuba bashakira n'imibereho abacitse ku icumu no guhumuriza Abanyarwanda muri rusange. Ikiriho ni ukuvuga ngo ubutegetsi bwa FPR DMI Kagame ni ubutegetsi bwo guhungabanya abaturage abari mu gihugu no gukurikira abari hanze babahunze kumva ko bagomba guhora nyine babatesha umutwe babahungabanya byaba ngombwa abo bashoboye gushyikira bakabica iyo imikorere rwose ntabwo ibi bitangaje wumva abantu ba bavuga amagambo nk'aya ikibazo gusa nabibutsa nuko nta kitagira iherezo bajye bareba uko bagaragura Mugesera hariya I Kigali Mugesera arazira amagambo yavuze aba nabo bitege kuko ubundi nkoni ikubise mukebu birenze urugo iyo nkoni rero nabirabategereje ikindi nabwira abadukurikiye bamenye neza ko ibuka GRG ARG GRG iyo miryango yose bagenda bashyiraho utwo dushami bakora ni udushami twa DMI ntabwo ari udushami tw'abarescapé ba genocide wakomeza Joseph
urakoze cyane Jonathan reka mu by'ukuri ntacyo utavuze reka rero nshyireho ijambo naryo rikakaye rimeze uko Byangarambe François Xavier uhagarariye u Rwanda rwa FPR DMI Kagame I Paris mu Faransa aho umuzungu witwa Hervé Choiseul mu Faransa yasohoye ku itariki za 7 z'ukuno kwezi kwa mbere 2021 amagambo yavuzwe no Ngarambe nawe mu byukuri ajya kumera neza nayo ngayo ya dusinyize mu ngu DMI
rero iteka ryose mu kugaragara isura nziza y'u Rwanda ariko nunazirikane yuko hari abatadushakira icyiza ubwo tugaragaza isura nziza y'u Rwanda hari abashaka kugaragaza ni hari abahora bashaka gusenya ibyo twakoze mugomba guhora muri abasoda abasirikare bo kurasanira u Rwanda hari intambara zadutse ku mbuga nkoranyambaga ubu nizo ntambara zigezweho ku banzi b'u Rwanda aho birirwa badusebya birirwa badutuka birirwa batubeshyera ni ngombwa rero yuko aho turi cyane cyane muri mu mahanga musoma ibyo bandika muranabaza benshi mugomba na rimwe kutaruhuka mutabashubije mu mwanya wabo mudasobanuye kugira ngo isi yose imenye ukuri kw'ibyiza bibera mu Rwanda inamenye ubugome bw'iyo migambi n'ibisha yabo nta guceceka na rimwe nta kuvuga ngo ukuri kuzigaragaza ukuri kugaragazwa n'abakuzi ni inshingano ikomeye cyane kugira ngo mugaragaze isura nziza y'u Rwanda ariko munacecekeshe mukome mu nkokora abo bose bashaka gusebya no guharabika u Rwanda muri bo rero murabaza babi cyane ku isonga y'ababi n'abahakana n'abapfobya jenoside abo bahakana bagapfobya jenoside bo baba nakoze n'ibyaha bihanwa n'amategeko ku buryo ni ngombwa yuko bihagurukira nabo mukabasubiza mu nzira babanyujemo abanditse ibitabo mukandika ibindi abanditse mu binyamakuru mugasubiza abari kuri izo social media mukabasubirizaho ariko abakoze ibyaha bihanwa n'amategeko nabo mukabageza imbere y'amategeko ibyo byose nitubyitwararika tukabikora dushyize hamwe tukabikora twunze ubumwe tukabikora tuzirikana u Rwanda tukabikora duhuza u Rwanda ku mutima nta kabuza tuzagera ku nshingano zacu nta kabuza tuzaba abantu bazwiho kwesa imihigo bo mu ntara ya gatandatu mbifurije inama nziza mbifurije ko uyu munsi Imana y'u Rwanda ibasanga mu nama maze icyo mwifuze kugeraho uyu munsi mukakigeraho nta nkomyi
Jonathan ati mukabacecekesha aha binyibukije ya gahunda ya Dan Munyuza yo kugucecekesha bakwica kimwe na mugenzi wacu Theogene Rudasingwa cyane urumva rero ko gahunda zirakomeje nubwo twafashe amajwi tukaba twarayatangaje ariko baritwaza uyu we ntanajya mu byo kuvuga ngo jenoside yerekada nawe yategetse ibuka ntavuga ngo bya jenoside oya abanzi b'u Rwanda Jonathan ngo baruvuga nabi
inyangarwanda abo bose baze bitwa inyangarwanda uyu nguyu n'umucikacumu uyu ngarambe n'umucikacumu n'umuntu tuziranye cyane yitwaga inyangarwanda yararokotse none ngo reho hita abandi bantu inyangarwanda umuntu wese uvuga ko ubutegetsi bumeze nabi akaba inyangarwanda nk'uko byari bimeze nyine muri iyo myaka za 1990 Jonathan ijambo ni ryawe turareba n'ukuntu nyine undi mucika cumi nawe witwa Jean Paul Nyirinkwaya nawe amere nawe Judireve ngo nuko ngo yanditse igitabo kivuga ubwicanyi bwa FPR kuvuga ubwicanyi bwa FPR rero bikaba ngo guhakana genocide yakorewe abatutsi urumva ubwo buriganya turaza kureba nabyo nitubona kanya Jonathan ijambo ni ryawe
urakoze nanone muvandimwe Joseph ibijyanye n'iby'uyu ambasaderi Ngarambe François Xavier avuga abo yita abanzi b'u Rwanda wakwibaza ese abanzi b'u Rwanda ni bande abakunzi barwo ni bande atumisha iki abanzi b'u Rwanda agapimisha iki abakunzi b'u Rwanda igitangaje rero muri ibi muri imibonere y'aba ambasaderi na mu rundi rurimi n'abanzi ba Kagame kuko Kagame bamubona nk'u Rwanda Kagame bakamubona nk'abanyarwanda noneho abatavuga rumwe na Kagame abo baba abanzi b'u Rwanda Kagame ikindi aragaruka ati abashaka gusenya ibyo bakoze ese abashaka gusenya ibyo bakoze bakoze ibiki abashaka kubisenya ni bande aho avuga ngo
bafite abo muri mende cedere kera bavuga ngo bashaka gusenya ibyo ko twagize revolution no bafite revolution tuzana bagaruka ejo bundi sinzi ko turi bubone umwanya wabyo reka dutinde kuri abo muri mendetse ni bamwe
abo bose ni abafite ya mungu y'ikinyoma n'urwango iyi mungu y'ikinyoma n'urwango yamunze abantu bateye batyo bafata inshingano zo kumva ko bagomba gucecekesha abatavuga ibyo Kagame ashaka ko bavuga wakwibaza uti noneho ko uyu abivuga ari ambasaderi mu Bufaransa abwira abaturage batuye muri ibi bihugu byateye imbere bifite demokarasi bifite umutekano ku baturage babo wakwibaza uti se abari mu Rwanda babayeho bate niba ambasaderi abasha kubwira abaturage bari i Burayi Amerika Canada n'ahandi muri ibi bihugu byateye imbere ko bakwiye guhaguruka bagahiga abatavuga rumwe n'u Rwanda Kagame kuko u Rwanda rwo ni urwa twese rwo ntawe barushaho kuba ari abanyarwanda u Rwanda ni urwa twese turufiteho uruhare rungana ariko urwa Kagame rwo ni urwa Kagame n'abamwirukanka inyuma aho tugomba kubyumva ko niba bavuze kurwana bazahaguruka barwane ariko ikigaragara nanone wabona muri ibi bintu kugeza uyu munsi nuko ibi byabananiye ibi ni nk'amaganya ni nko kuboroga ngo rwose mwoka byaramwe ngo mugerageze ngo twese imihigo ngo n'umihigo ngo yo ku kiciro cya gatandatu sinzi ko ya yabivuze ahangaha ariko iyo ni ukwesa imihigo yo kwica ni ukwesa imihigo yo kugira nabi bumve ko biracyari muri bya bintu byo mu gihe cy'abami bimwe bajyaga bavuga ngo yishe kanaka yishe kanaka yishe kanaka bivuga imihigo yo kwica ngira ngo ibyo ngibyo urabizi mu mateka Joseph ko iyo besaga imihigo nyine bivugaga bakambikwa imidende yabo bishe uyu rero nawe mu by'ukuri ambasaderi ubundi yakagombye ahubwo guhuza aba batavuga rumwe na leta akabahuza na leta bakavuga ibyo batavuga rumwe nayo nayo igasubiza ibyo ibona ko bibeshyamo ariko we urumva abereyeho kugira nabi abereyeho guhamagara izi ntozo zabo zo zibaho ngaho ngo zitegereje abo ziri burume kujya guhiga abo ziruma
none umucikacumu ni umucikacumu ngarambe Francois Xavier turaziranye cyane kuva kera
ariko umuzindaro umuvugiramo ni uwa DMI usanga n'ibyo avuga aho ngaho atanabyemera urabyumva ariko kuba yarahawe inshingano yo kuba ambasaderi ari aba ambasaderi n'abasekereteri babo icyo bashinzwe ni uguhiga abanyarwanda bari mu gihugu aho ari nka ambasaderi ntabwo ari uguhuza abanyarwanda b'ingeri zose yaba ari uwishimiye leta yaba ari utayishimiye ngo baganire bungurane ibitekerezo berekane n'iryo terambere ryabo bakunda kubeshya iterambere ritari mu mutwe ritari mu bwonko bw'abantu ngo bumve batekanye babeho badakoreshwa n'ubwoba babeho umuntu yiri ubusa akaburara wamubaza uti wariye ati naguye ivutu kandi amaze iminsi ibiri atarya nawe iryo niryo terambere bafite kubera navuga ko atariye baramwica cyangwa bamwicisha inkoni ibi rero ni agahomamunwa buri munyarwanda wese ufite ukuri akwiye guhagarara akamagana bakanareka no gukoresha izina ry'abacikacumu muri aya majwi yabo y'ubwicanyi no gukoresha jenoside yakorewe abatutsi nk'intwaro yo gukangisha cyangwa kurashisha buri wese uvuga ibitagenda cyangwa se ugerageje kuvuga ibitagenda ngira ngo nanone ngaruke kuri Karasire Mawore aho aherutse kuvuga ko RIB yamutwaye ngo ariko ikamubaza ibyo yavuze ku bijyanye na jenoside yakorewe abatutsi banamusaba ko atazongera kubivugaho kubera iki kubera ko iyo uvuze kuri jenoside yakorewe abatutsi bareba bahita bumva mu by'ukuri wa iraswa ry'indege ibyakurikiye iryo raswa ry'indege ko ari jenoside yakorewe abatutsi n'abahutu batavugaga rumwe na FPR hagakurikiraho irimbura ry'abahutu muri rusange ibyo byose nibyo bibatera ubwoba bagahora indirimbo yabo ari jenoside yakorewe abatutsi ariko abayirokotse babicira kurwara nk'inda barababujije amahwemo babasenyera babasahura babica babafunga bababuza amahwemo ngo hatagira utinyuka kuvuga ibi rero ni ngombwa ko tubyamagana kandi tukamagana n'aba bakozi bateye batya b'imizindaro y'ubwicanyi bise ngo kwesa imihigo iyo mihigo yo kwica tuzahora tuyirwanya tunayamagana
urakoze Jonathan reka igihe kiratujyana reka turebe gatoya undi mucikacumu nawe tuziranye rwose tuziranye cyane witwa Sirayo Muherutse witwa Nyirinkwaya Jean Paul yabaga hano mu France wiyimukiye muri Canada aho nawe ari wakora akazi ka DMI ni umucikacumu umuryango we wawurimburiye hariya za Kicukiro ni ibintu nzi neza ni ibintu twanaganiriye ariko rero ibi byo kuri abandi bicanyi bitwa FPR DMI Kagame ni ikibazo cya kibazo nyine cy'uku nk'uko agiye bivuga Jonathan cy'uko iriya leta y'agatsiko ntigeze ikunda abatutsi babaga mu Rwanda na magingo angaya abakeya bashigajwe na FPR na MLNDCDR ibakoresha imirimo mibi imirimo mu by'ukuri yo ku y'ubwicanyi imirimo nyine yo ku kandi
abenshi n'abashunjisha abenshi n'abafashe nabi kawe nubwo harimo bavuga ngo bafashwe neza cyane bafashwe nk'ingagi njya mbyumva cyane yego harimo ivangura rikomeye koko mu mpfubyi byo ni ukuri impfubyi z'abahutu cyangwa iz'abantu bafite icyo bahuye n'abahutu ni cyangwa abapfakazi ntawe uzitaho ariko rero n'izo mpfubyi z'abatutsi cyangwa abapfakazi b'abatutsi mu by'ukuri yego bo hari uduke twagiye tubagezaho ariko bariho barabahuye mu muriro wo kubagira abicanyi Jonathan kubagira abicanyi bariciwe ariko bariho baragerageza kubagira abicanyi kugira ngo ejo bizabandikwe nk'uko niya FPRD MNDCDRKA yo kwa Habyarimana abo yari yararenganije nibo yahamagariye cyane cyane bo mu majyepfo mu bibazo by'uturere nibo cyane cyane yashyize imbere mu bwicanyi bakora kimwe FPRD Kagame rwose na MNDCDR z'uko Habyarimana yabikora kimwe bakareba abantu bari bararenganye bati noneho rwose ibintu ni ibyanyu nimwe twagira igihugu ni mwebwe gitezeho amakiriho bakabashora mu bwicanyi nibi rero nk'ibyo byakozwe bafata abantu kenshi bari barimwe nabyo ibintu bati ni mumara abatutsi bati ni mwapatriote mwica abatutsi nibi rero byo gufata abacikacumu ati ni mwapatriote mwica abantu bose batavuga rumwe na FPD Kagame niko ibintu bimeze reka turebe gato uyu Nyirinkwaya Jean Paul nawe ejo wundi yikomaje direve ngo ahakana jenoside yakorewe abatutsi ntabwo na rimwe Judireve yize ahakana jenoside yakorewe abatutsi icyo azira ni kimwe gusa nuko yerekanye ubwicanyi bwa FPRD Kagame akerekana rwose akoresha ibimenyetso mu by'ukuri natwe twagiye twerekana agakoresha n'ibyo mu rukiko ntange nzi neza ati dore hana ndetse Jonathan ntabwo avuga bwicanyi bwose bwa FPR nk'uko uvuga ntabwo avuga bwose avuga bimwe gusa ariko rero kubera ko ari ijwi rikomeye ijwi ry'umunyamahanga ry'umuzungu ry'umunyakanada byabateshije umutwe ariko rero n'irindi jwi naryo uzi ko bashaka kuricecekesha ibyo bashagiye kugukorera cyangwa rero ni mugenzi muri uyu mwaka muri kuriya kwezi kwa gatanu 2011 ntabwo yiribagirana kimwe n'abandi Jonathan rero turebe gato ina article y'ikinyamakuru igihe yasose ku itariki ya 12 Mutarama hashize iminsi 7 gusa yasose nyine yikoma cyane Judireva naho ari wamuhamagaye ariko nako yikoma radio Canada ngo uko ni umunyakanada Judireva radio Canada izwi cyane ikomeye imuha ijambo ku gitabo yandika ubwicanyi bwa FPR bibaferi bati radio Canada rwose mukwiye gusaba imbabazi kuba mwaramuhaye ijambo uwo munyakanada akazi Judireva rekaze ku misomo Jonathan igihe tariki ya 12 Mutarama 2021 hashize icyumweru titre inyito y'inyandiko ni iyi radio Canada yasabwe gusaba imbabazi ku kiganiro gipfobya jenoside cyatumiwemo Judireva wagira ngo nayo ni radio yawe rwose reka dukomeze inkomeza nsomeye na tike unyumvire rwose ugire icyo uvugaho Jonathan igihe narumbiwe abagize umuryango w'ababyeyi n'inshuti z'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi baba muri Canada page Rwanda cyangwa page Rwanda bandikiye ubuyobozi bwa radio Canada bayisaba gusiba no gusaba imbabazi ku kiganiro iherutse gutambutsa gihakana jenoside yakorewe abatutsi nongere subiye mangaha nta hamwe Judireva ahakana jenoside yakorewe abatutsi nigeze anayakana na rimwe mu gitabo cye dukomeze rero icyo kiganiro cyakozwe tariki ya 7 Mutarama 2021 gikorwa n'umunyamakuru Stéphane Bureau mu gihe umutumirwa yari Judireva umunyamakuru kazi wo muri Canada uzwiho inyandiko zihakana jenoside yakorewe abatutsi Muri icyo kiganiro cyaje gushyirwa ku rubuga rw'iyo radio, Judy Rever yahawe umwanya wo gusobanura ku gitabo yise L'éloge du sang, les crimes du Front Patriotique Rwandais. Muri icyo gitabo cyasohokeye mu nzu ya Penguin Random House muri Werurwe 2018, Judy Rever ashinja FPR Inkotanyi yabohoye igihugu ikanahagarika jenoside, ko yinjiye mu nterahamwe ndetse yanagize uruhare mu bikorwa byo kwica Abatutsi. Rever ngo ashingira kuri raporo y'ibanga y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda TPL, ariko itagaragara muri icyo gitabo, akanavuga ko mu Rwanda habayeho jenoside ebyiri zirimo yahitanye Abahutu basaga 500,000. Anashinja ubuyobozi bw'u Rwanda guhanura indege ya Perezida Juvenal Habyarimana ibintu impuguke zinyomoza, kuko zagaragaje neza ko aho yarasiwe hagenzurwaga n'abasirikare ba Leta y'icyo gihe. Nyuma y'icyo kiganiro, abanyamuryango ba Page Rwanda bandikiye ubuyobozi bwa Radio Canada bagaragaza agahinda batewe no kuba yaremeye gutambutsa ikiganiro nk'icyo kivuga ibihabanye n'ibyabaye. Mu ibaruwa yasinywe na Perezida wa Page Rwanda Jean Paul Nyirinkwaya, bagize bati: Radio Canada yahaye umwanya Madamu Judy Rever uzwiho ibitekerezo bihakana jenoside yakorewe Abatutsi, ahabwa umwanya wo gutambutsa ibitekerezo bye rutwitsi kandi bipfuye bishingiye ku kuvuga ko habayeho jenoside ebyiri. Ni ibitekerezo hashize igihe bikwirakwizwa n'abajenosideri n'abayishyigikiye. Ibaruwa ikomeza igira iti: ntabwo ibyo bitekerezo bishingiye ku kuri, ni ikinyoma. Bagaragaje ko kandi bababajwe no kuba ku rubuga rwa Radio Canada hari inyandiko zifite aho zihuriye n'icyo kiganiro cyatambukijwe. Banditse ngo jenoside nyarwanda mu gihe inyito yayo yemejwe na Runi ari jenoside yakorewe Abatutsi. Abagize Page Rwanda cyangwa Page Rwanda bavuga ko Judy Rever avuga ibintu bidafite gihamya, akirengagiza ubundi buhamya n'ubushakashatsi butabarika bumaze igihe butangwa, haba mu nyandiko, amashusho n'ibindi bitanga ukuri n'umucyo kuri jenoside yakorewe Abatutsi. Bavuze ko bibabaje kuba ikinyamakuru cyubashwe nka Radio Canada gishobora kuba umuyoboro w'ibitekerezo rutwitse bihakana jenoside yakorewe Abatutsi, ntihanahabwa umwanya urundi ruhande ngo rusobanure ukuri kw'ibivugwa. Bati muzi ko hari ibintu bitandukanye bivugwa kuri jenoside yakorewe Abayahudi cyangwa se ku bitero bya tariki ya 11 Nzeri 2001. Ese mwatinyuka guha urugari umuntu ubihakana ngo azane imvugo itandukanye n'ihari? Turahamya ko bitashoboka. Bavuze ko kwemerera Judy Rever na Stéphane Bureau gutambutsa icyo kiganiro kuri Radio Canada byagaragaje kwirengagiza byaba bidaturutse ku rushake cyangwa bise kudashishoza no kutumva uburemere, cyangwa se byaratewe no gusuzugura inzirakarengane za jenoside yakorewe Abatutsi, kuko ari Abanyafurika, abirabura cyangwa Abatutsi. Jonathan, urabyumva? Page Rwanda yasabye Radio Canada gusiba icyo kiganiro ku miyoboro yayo, ikisegura mu ruhame ku barokotse jenoside yakorewe Abatutsi n'abakurikira iyo radio bakomerekejwe n'icyo kiganiro, no gutegura ikindi kiganiro kuri iyo ngingo. Judy Rever yamenyekanye cyane kubera ibitekerezo n'inyandiko ze zisebya ubuyobozi bw'u Rwanda, ndetse agahakana na jenoside yakorewe Abatutsi yahitanye ubuzima bw'inzirakarengane zisaga 1,000,000 mu mezi atatu gusa. Sudireva amaze igihe mu murongo w'abahakana bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi. Igitabo cye kigisohoka cyamaganiwe kure n'abanyarwanda bazi ukuri mpamo kw'ibyabaye, bagaragaza ko kigamije kugoreka amateka igihugu cyanyuzemo no gukingira ikibaba abakoze amahano. Judy yagiye akora uko ashoboye ngo abone umwanya ahantu hatandukanye, haba mu biganiro mu binyamakuru, mu nama n'ahandi, ariko abanyarwanda bazi ukuri kw'amateka bakamwamagana. Aha rero nyine bashyizeho ifoto ye nyine yo kubamwerekana, bashyiraho legende igira iti: Judy Rever amaze igihe mu murongo w'abahakana jenoside yakorewe abatutsi. N'uwo nguwo wamuhaye ikiganiro ariwe Stéphane Biro, bashyiraho ifoto ye nyine nko kumutera ubwoba, ati umunyamakuru Stéphane Biro yatumiye Judy Rever mu kiganiro, ntiyatanga umwanya ku bandi bazi ukuri kw'amateka ya jenoside yakorewe abatutsi. Bagashyiraho n'ifoto y'uwo Jean Paul Nyirinkwaya, perezida wa Page Rwanda, igira iti: perezida wa Page Rwanda Jean Paul Nyirinkwaya yasabye Radio Canada gusaba imbabazi kubw'ikiganiro yatumiyemo Judy Rever. Jonathan rero nakubwiye ko Jean Paul Nyirinkwaya ari umucikacumu mu muryango we, rwose barawishe bikomeye cyane. Se Nyirinkwaya yari umukozi wa leta, bamutsinda ku Kicukiro umuryango sini yaranabimbwiye, ni dosiye nzi nubwo hashize igihe bimwe nabyo agiye kuba aramwishe Nyirinkwaya. Yari umukozi wa leta se n'umuryango we barawishe, hari sinibuka umubare wabo bishe, ariko umuryango we ni umucikacumu, we ntiyari ahari, nduba atarahari, ariko umuryango we barawutsembye pe. Ni umucikacumu rero Jean Paul Nyirinkwaya uruvuga ibintu. Gusa rero Jonathan, Judy Rever nta hantu yigeze ahakana jenoside yakorewe abatutsi. Ikindi kirumva ko uyu muntu Jean Paul Nyirinkwaya w'umucikacumu ari mu murongo mu by'ukuri wa FPDMI, wa DMI. Ubwo bati umuntu wese uvuga ko n'abahutu bishwe arahakana jenoside yakorewe abatutsi, ni muri iyo mvugo y'urumye urumva ko ariyo. Ikindi cy'umuntu wese uvuga ko indege Habyarimana yahanuwe na Kagame na Gatsiko ka FPDMI nyine kari kagizwe n'abariya bose ba Kayumba n'abandi, uwo muntu arahakana jenoside yakorewe abatutsi. Jonathan, ibyo bintu ikiganiro cyacu inyito yacyo ni nongere nyisubiyemo, inyito yacyo ni imungu y'ikinyoma n'urwango muri politiki nyarwanda. Ni igice cya kabiri tugezeho, imungu y'ikinyoma n'urwango muri politiki nyarwanda. None se Jonathan, wumvise iriya disikuru ya y'umucikacumu wayoboraga ibuka rwose kugeza ejo bundi, uyu nguyu uriya Jean Pierre Dusingize Mungu, ukumva iriya disikuru y'undi mucikacumu nawe wayoboye ibuka François Xavier Ngarambe, ukumva ino nyandiko ino disikuru ya Jean Paul Nyirinkwaya umucikacumu nawe, urumva ino mungu y'ikinyoma n'urwango muri politiki nyarwanda izageza he u Rwanda n'abanyarwanda? Jonathan, bitaniye n'ibyo twumvaga muri ya myaka za 90 cyangwa za 40 ya za myaka za 90 FPR igitera, aho nyine bari muri disikuru zo kuhiga umuntu wese ushobora kuvuga kuba atumvikana n'ingoma ya Habyarimana. N'ubu rero umuntu wese utumvikana n'ingoma ya Habyarimana bamurega kuba inyangarwanda mu by'ukuri. Iza muri jya Jonathan, tunagana ku musozo kuko amasaha agiye. Iza muri jya
nibyo rwose, reka tunasoze ariko reka turebe uburyo aba bantu batatu bakodinetinze ibikorwa bisa nkaho bisa muri iyi nzira y'urwango n'ikinyoma muri politiki nyarwanda, aho twumvise nyine nk'uko twari twumvise ibi bya Dusingize Mungu, tugakurikizaho ibya ambasaderi uyu Ngarambe n'uyu Nyirinkwaya. Turagaruka noneho kuri bwa bushami bwa DMI havuyeho ibuka hariho GRG niyi page cyangwa page Rwanda aba bose uko ari batatu n'abacika cumi bakoreshwa mu rwango rwo guhisha ukuri no gusisibiranya ukuri abangaba ibyo bavuga mu by'ukuri ntabwo banabizi ntabwo bazi uburyo ibi bintu byagiye bikorwa plan zo kurasa indege ikinatangaje nuko nkatwe twari abasirikare kurasa indege nta byari ikintu kivugwa muri 94 byari ibintu rwose beri CR mu gisirikare mbega mu bo byari bishimishije bumva ko kurasa ikinani ari bakoze igitangaza na mbere gato babashe kumenya amakuru twabashe kumenya neza ko indege igiye kuraswa ariko tunavuga tuti ni haramuka harashwe indege Habyarimana imiryango yacu izashira ko hari habanje gutegurwa uburyo bashaka kurasa Habyarimana ava I Kanombe aza I Kigali muba murasire muri uriya muhanda basanga bamurashe kuriya bizaba ikibazo gikomeye hategurwa uburyo bazarasa iyi ndege aba rero bavuga nk'uyu nyiri nkwaya mu by'ukuri aranakoresha ubuswa bwinshi kuko bigaragara ko kiriya gihugu cy'u Rwanda kitagira n'amategeko kitaza n'amategeko nabo gikoresha mu by'ukuri bari muri ibi bihugu bizi bafite amategeko yagombye kubaza amategeko agenga itangazamakuru ryo muri ibi bihugu agenga imibereho y'abaturage bo muri ibi bihugu ko atarakwiye kuvuga ibintu nk'ibi ngibi no kwandika ngo nibahagarike ngo nibasabe imbabazi icya mbere cyo niba bavuga ngo Judiriva apfobya genocide bakavuga ko hari itegeko rihana abapfobya genocide niba hari aho rifata Judiriva nibamujyane mu nkiko bamurege nibajyane ibi binyamakuru mu nkiko babirega kuko ni ibinyamakuru byigenga ahubwo icyo nshaka kwerekana aha ni ukwerekana itangaza rya makuru ry'u Rwanda uko riteye niba babasha gusimbukira ku gakanu ikinyamakuru cya Canada bakumva ko ngo gikwiye ngo kubasaba imbabazi ngo kuko cyahamagaye umunyamakuru uvuga kuri genocide mu by'ukuri ni aba uyu nyiri nkwaya bikwiye kumutera isoni ariko ntabwo ari we kuko akora ibyaba yategetswe kubera ko biyeguriye gukorera nyine shitani bagomba kuyikorera bakazabona n'ibihembo
abacika cumi bapfuye rwe bajya kubivuga Jonathan babishe rubi barebarirwa babica yego
hapfuye rubi bararwanira muri uwo mwanda barimo barabasiga ibyaha ngo bafatanye nabo ibi byaha kuko kuvuga ngo bahanuye indege ngo bemeje ko ngo indege aho yarasiwe ngo hari mu gice ngo cy'ingabo zo kwa Habyarimana na Kayumba ubwe wayihanuye avuga ko ngo Kagame yamubwiye ko indege aribo bayihanuye nubwo nawe ari ikinyoma beshya kuko indege niwe na Kagame na Kabarebe na Kayonga bayihanuye aba ni Kayumba wakodinetingaga uburyo bayihanura n'uburyo biri bugende wakumva rero nk'uyu nyiri nkwaya aravuga ibi ari ni muntu ki uzi ibyo bintu by'amateka y'ihanurwa ry'indege yari itwaye Perezida Habyarimana na Perezida w'u Burundi Ntaryamira we yabashingiye kuki ikindi cya kabiri ni iki kituma tumva ko hariho amategeko agenga agenga genocide, agenga abapfobya genocide, agenga abajenosideri na aho bashobora kurega uwisha ayo mategeko. Gusa atari ugusimbukira ku gakanu k'abantu ngo umuntu yavuze nkuko bamenyereye ko nyine bari mu gihugu mu Rwanda badashobora kuvuga, badashobora kugira icyo bakora, bumva ko n'abari hanze cyangwa n'ibi bihugu byose bega niba abajeyi ibyo baririye byose bagomba kubaha ngo genocide genocide. Twe twari nyiriye dusiga inkingi kubera ababyeyi bacu n'imiryango yacu yashiriye muri genocide, bakaduhemba kujya kuyitaburura aho twayishyinguye, bakajyana amagufa y'ababyeyi bacu kuyamanika mu tubati hariya mu nzibutso ngo barashaka kubona ibyo bazajya bereka abazungu bakoreshe kuyasiga imiti no kuyasigaza amantuza, bakica bacika cumu mu mutwe mu nshuro nyinshi zitabarika aho kubahumuriza no kubafasha ngo biyakire bave muri ako gahinda n'akababaro, abandi bakaba traininga kubakorera kugira ngo babashe kuramuka. Ibi rero ni ibintu tugomba kwamagana nyine nta kundi, kuko Yozefu ni ibintu by'ubugoryi mu by'ukuri, ibikwereka ku kira gihugu cy'u Rwanda kitagira amategeko, n'abavuga ngo haba inkiko haba ibintu bigendera ku mategeko bitese. Nimba babasha gusimbukira kuri ku gihugu nka Canada bakavuga ngo umunyamakuru wa radio yabo wa televiziyo yabo ngo nagende ngo asabe ngo igihugu gisabe imbabazi ngo umunyamakuru yavuze ngo yahamagaye Judirimba ngo upfobya genocide, niba upfobya genocide se bamureze, batanze ibirego bakamurega. Ikibazo rero mu by'ukuri ni ikikwereka uko igihugu cy'u Rwanda gisa mu bijyanye na justice, mu bijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, mu bijyanye n'imibereho y'Abanyarwanda, uburyo babayeho, uburyo bayobowe. Gusa icyiza ni uko nyine ibi bigaragaza mu mahanga uko bateye, ni byiza kurushaho no kwerekana nyine iyi mikorere yabo ko ari imikorere y'agahomamunwa, Abanyarwanda badakwiye kwemera ndetse n'amahanga akwiye kwamagana muri rusange. Wakomeza.
Urakoze cyane Jonathan, reka dusoze. Iyo tuza kugira akanya nari gushyiraho n'ukuntu abantu muri opposition bariho muri za emere ndetse dere z'abahunga n'abacondo tinya ko kuvuga ko habayeho genocide yakorewe abahutu, bagatinya kuvuga neza bahantu iyo ndege.
Ibyo tuzabigira mu gice cya gatatu kugira ngo
igice cya gatatu yego. Jonathan, reka ngushimire rwose. Ibi bintu ni ukubyamagana, ni ukubyamagana bikomeye cyane. Abantu bagomba gusubiza ubwenge ku gihe, baba abari imbere mu Rwanda baboshwe n'ibinyoma bya FPRDMI Kagame, cyangwa baboshwe n'ibinyoma bya FPRDMI Kayumba na za Emerinde Sederi zinyuranye, harimo Emerinde Sederi Chondo na Emerinde Sederi Bahunga n'izindi. Nshuti, muduteze amatwi, mwumvaga ikiganiro Imungu y'ikinyoma n'urwango muri politiki nyarwanda igice cya kabiri. Mu gice cya gatatu tuzareba n'ukuntu mu by'ukuri iyo mungu y'ikinyoma n'urwango muri politiki yanukamye abavuga ko bashaka impinduka mu Rwanda, kandi bari hanze banga ukuri mu gihe yego inkota nibuze nk'uko twabyumvise muri kino kiganiro. Ariko rero hari n'uburinzi buhari bwagombye gutuma mu by'ukuri bavugisha ukuri. Nibyo rero duhora twamagana ikinyoma cyane, twamagana urwango rwaranze Abanyarwanda, rwaranze ubutegetsi bw'Abanyarwanda. Turabashimira inshuti mwari muduteze amatwi, naho ubutaha kuwa mbere nibishoboka cyangwa kuwa kabiri niramuka tugize ingorane nk'uko tumaze iminsi.
Ishema n'urukundo byanjye si ibyo mvana mu buzima bwaha munsi, si n'ibyo mvana mu bintu ahubwo mfite ishema ry'ubumuntu ndi umunyarwanda igibanzirizwa na ndi umuntu ndi umunyarwanda igibanzirizwa na ndi umuntu ndi umunyarwanda igibanzirizwa na ndi umuntu urupfu nicyo kibi kiruta ibindi urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko niko kabando kanjye k'urugendo nayivomye mu kwemera mfitiye Yesu Kristu ubwo bukristu nibwo bwunganiye ubunyarwanda ubwo bukristu ubwo bwunganiye ubunyarwanda ubwo bukristu nibwo bwunganiye ubunyarwanda urupfu nicyo kibi kiruta ibindi urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko rutubera inzira inzira igana icyiza kiruta ibindi urupfu rwunga abantu n'Imana bahanze bakaba mu rukundo rwuzuye rwa Data urwo rukundo icyo cyanga cy'ubuzima bwanjye urwo rukundo niyo mizero y'ubugingo urwo rukundo nicyo cyerekezo cy'ubuzima urupfu nicyo kibi kiruta ibindi urupfu nicyo kibi kiruta ibindi ariko